DMB Nation.
Kiwasha, bila nari mzee, na wakilisha, homeboy I say, snitchi kausha, tena npoteze, sina pleasure, game kwangu shere,
nuwa napsi,
upalike, ilikuwa fast, iwe mwake, habari nyeusi usizilete, za kunipa stress, niboreke, ra, venye na chana ni aibu, adi kwa Kenya na wapa vibe, everyday,
biwanga mbari tu,
okay, saluti kwa alie tu, waga jaga waga jeje, ukishindwa kumuvu jibebe, wanango wapiga debe, Revo City na kuwa yebebe, kitu mwake wake, ayaya, acha kiroge, aya, kitu kipodope, ayaya, ata waroge, aya, jinsi gemu nilivo, jinsi gemu nilivo, riko so high, jinsi nami nilivo, jinsi nami nilivo, sino babasha. Habari mbovu peleka wake show, saki waki zake snitche shut up,
imya,
B.O.B. hands up, na wanangu wote wapenda hip hop,
koto waki swaz nimepoa,
kini check utazani waki shua, Timon Dikiba, mia pana yua, timi ya taifa, diyo nae yua, checka nao ila watu ni atare, nje chui ndani simba wakare, hey, habari ya mjini salare, so sharo nyangemo tapere, waga jaga waga jeje, ukishindwa kumuvu jibebe, wanango wapiga debe, Revo City na kuwa yebebe, kitu mwake wake, ayaya, acha kiroge, aya, kitu kipodope, ayaya, ata waroge, aya, jinsi gemu nilivo, jinsi gemu nilivo, riko so high, jinsi nami nilivo, jinsi nami nilivo, sino babaisha. Nimetoka mbali na hili game, adi leo digitari asante mam, wanangu wa mita hula hula, hakuna kusubani kusaka hila hila. Kitu mwake wake, ayaya, acha kiroge, aya, kitu kipodope, ayaya, ata waroge, aya, jinsi gemu nilivo, jinsi gemu nilivo, riko so high, jinsi nami nilivo, jinsi nami nilivo, sino babasha.
It's a record. Producer Mari Johnny. Ducky the Sun.